leka kulengera kitufu no kyebalama gwakyali mwe mbunye ekikiika tikyewekeka abagenda tebadda kyalidda ne munyumya abafiirwa abaami bangi nnyo ze bendabye nga tebaamala tokufuna ttaabiriza abasajja tuleka peremeti yakuleka wafiirwa omusajja ng'okyali kicyukyulukwe Kula konge no chali mnyama Kisonga jetu likonte gumpa nilabamu Magezi genda bukufuna kutaviriza Tekana kweru mana rimi mwangunyo Ate kwa kubera mkwano kwa bali ya fa Sana kubanga makaga na gama nyinyo Kera kurutaru mkenzi yali wachini Owe bisanyizo vingami biundiumu Owe bisanyizo davanga inza rondwa Karuru kabute kutenze mbambu davuta Kwevito owe bikenze nkachoisi kwa sisa Kukusora msora kukoze tutia Kamareka kiliza sikuleke mumatika Neda Soka wekanyo msonga zange nawe
Let's go.